ekifaananyi eky'ekumi n'ekimu. Enjala yagenda mu maaso okubeeya omutawaana, era n'emmere gye baali batutte nayo n'eggwaawo. Yakobo kyava asindika batabani be okugenda e Misiri bajje emmere endala. Naye batabani be ne bamujjukiza nti okweggyako nga tugenze ne mutabani wo Benjamini naye tetuyinza kufunayo mmere. Oluvannyuma Yakobo yakkiriza mutabani we Benjamini okugenda nabo. Bwe baagenda mu Misiri baagenda mu maaso ga Yusufu, naye era tebeetegereza Yusufu yali ani. Olwo Yusufu n'alyoka akola embaga ey'amaanyi ennyo. Yava alagira abakozi be okuteeka emmere mu nsawo zaabwe, n'alagira abakozi be okuteeka ekikopo ekya siliva oba ffeeza wamu n'emmere mu nsawo ya Benjamini. Amangu ddala ng'amaze okukwata ekkubo eryabaleeta, kyava abasindikira omu ku bakozi be okubagoberera, era n'abakwata ng'abanenya olw'okumubbako ekikopo kye. Bwe baakebera mu nsawo baagenda okuzuula ng'ekikopo kiri mu nsawo ya Benjamini, era Yusufu n'anenya nnyo Benjamini olw'okubba ekikopo kye, era n'amugamba nti oteekwa okusigala wano kubanga obbye obeere omukozi wange. Yuda kyava yeegayirira Yusufu ye asigale mu kifo kya Benjamini, kubanga yamanya engeri Yakobo gye yagalamu Benjamini, era nga kyali kiyinza n'okuleetera Yakobo okufa senga Benjamini yali tazzeeyo. Yusufu yatunuulira emitima gya baganda be n'alaba nga bali bamaze okukyusibwa. Nze muganda wammwe Yusufu, nze gwe mwatunda eri abasuubuzi, temuyisibwa bubi kubanga mwatunda eri abasuubuzi, kubanga eno yali ntegeka ya Katonda. Embeera eno nsobola okunya abantu bangi nnyo mu njala eno ey'omutawaana. Oyinza okubamu akafaananyi engeri baganda be gye baatandika okweraliikiramu n'okkankana. Yusufu kyeyava abalagira badde baleete kitaabwe ne maama waabwe bonna bajje babeere mu Misiri, ye alyoka abalabirira eyo. Mu kifo kya Yusufu okunyigira baganda be, yalaba engeri Katonda gy'akozesa baganda be okujja e Misiri, era n'alaba nga ne muka Potifali yali mu ntegeka ya Katonda, kubanga yali mu kkomera gye yasobola okunnyonnyola ekirooto eky'omutabuzi w'omwenge n'omukanzi w'emigaati. Kino ne kimuleetera okuvunula n'ekirooto ekya Falaawo, era ku nkomerero Yusufu kyamusobozesa okunya abantu bangi nnyo mu kufa n'enjala. Muganda wange, toggwaamu maanyi bw'oba ng'oyita mu bizibu mu kiseera kino. Gwe saba busabi Mukama asobole okutuusa entegeka ye.
Kisa kya Yesu kimpalude, nz'omwonoonyi atasaanide, kindese gy'olina okwagala, kisa kya Yesu kya kitalo. Kisa kya Yesu ky'amaanyi nnyo, kyakyusa omwoyo gwange omubi, tambulira mu kisa kye. Kisa kya Yesu kya kitalo. Yandaga ekisa n'afiirira ku musalaba ogw'ensonyi, musaayi gw'ayiika ku lwange. Kisa kya Yesu kya kitalo. Kisa kya Yesu ky'amaanyi nnyo, kyakyusa omwoyo gwange omubi, tambulira mu kisa kye. Kisa kya Yesu kya kitalo.